Hello.
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 Hello. Did you miss me?
Did you miss me?
Woo! It's Brinston Music.
Look, change. Look, change. Let's get him. Healing goma kwa machizi wa mtaa.
Yes, pia
toto tundu bado na ganganja.
Yes, pia
bongo flavor hip hop mina shanga.
Yes, pia
let's make some money, the money wa cheni bala.
Yes, pua,
pua, pua, pua, pua, pua.
Yes, pua,
pua, pua, pua, pua, pua,
pua.
Yes, pua,
pua, pua,
pua, pua, pua.
Yes, pua,
pua,
pua, pua, pua, pua.
It's a C, R, Z, Y, B, O, W, I, C, P, W, A. Nimerudi mekuja kuwapoteza. Kazi mewachia wameshinda kuendeleza. Kweli wanacheza, mbona maelekeza? Vijana unadekeza. Sasa kilichobaki minadhani
kukiteteza.
Mziki wangu mimi, mziki wangu najeleza. Mziki usiokuwa na mipaka, mziki usiokuwa na matabaka. Kile mlicho misafari hii mekipata. I was born to hustle, I was born kula bata. Hii ndio story yangu kwa kila page, wa kila chapter. Bado jafika tamati, mziki huu sitoacha. Ngoma imekamata, haters wana ngata. Healing goma kwa machizi wa mtaa.
Yes, pia
toto tundu bado na ganganja.
Yes, pia
bongo flavor hip hop mina shanga.
Yes, pia
let's make some money, the money wa cheni bala.
Yes, pua,
pia,
pia,
pua, pua,
pia.
Yes, pua,
pia,
pia,
pua,
pua, pia.
Yes, pua,
pia, pia.
So you think you're sexy,
hey, yo,
huh?
Leo nakunywa Henneken.
So you think you're sexy,
okay,
huh?
Okay, upone kichete kipya.
So you think you're sexy, huh?
I got myself a new.
Let's see who's sexy now.
Baby, we love you.
I love you too. What a man have to do, what a man got to do. After Kiseli Shambiwa, you lose a lot of money, but just chasing women, but lose a few women, but just chasing money. So excuse me honey, I think I love my money. Yes, poor.
Yes, yeah.
Nimeshachoshwa na huu buzi. Mziki huu nauza, mara mziki huwa uzi. Haya siri makuzi, apart from all ujuzi. Ni bora kugonga hits kama blog ya kisami chuzi. Yes, I'm young, yes, I'm ambitious. Yes, I'm disturbed before I kill someone.
Lord, please take the wheel, cause I'm so real.
Healing goma kwa machizi wa mtaa.
Yes, pia
toto tundu bado na ganganja.
Yes, pia
bongo flavor hip hop mina shanga.
Yes, pia
let's make some money, the money wa cheni bala.
Yes, pua,
pia,
pia,
pua, pua,
pia.
Yes, pua,
pia, pia,
pua, pua, pia.
Yes, pua,
pia,
pia,
pua, pua, pia.
Yes, pua,
pia, pia. Ladies and gentlemen, welcome to Bongo Crank. C to the B,
you
C
know.
Pua.
Okay.
Tunashtua. Twende. Shtua kama joti, tembea kama joti. Shtua kijoti joti, tembea kama joti. Shtua kijoti joti, tembea kama joti. Shtua kijoti joti, tembea kama joti. Tembea kama joti.
Do the joti walk.
Tembea kama joti.
Do the joti walk.
Shtua kama joti.
Do the joti walk.
Shtua kama joti.
Do the joti walk.
Shtua kama joti. Tembea kama joti. Shtua kama joti. Tembea kama joti. Shtua kama joti. Tembea kama joti. Shtua kama joti. Kijoti joti kijoti joti kijoti. Shtua. 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 Healing goma kwa machizi wa mtaa.
Yes, pia
toto tundu bado na ganganja.
Yes, pia
bongo flavor hip hop mina shanga.
Yes, pia
let's make some money, the money wa cheni bala.
Yes, pua,
healing goma kwa machizi wa mtaa.
Yes, pua,
toto tundu bado na ganganja.
Yes, pua,
bongo flavor hip hop mina shanga.
Yes, pua,
let's make some money, the money wa cheni bala. Yeah,
pia. Yes,
Pia! It's 41 Records, baby!
Yes, Pia!
Antonio!
Yes, Pua!
I'm gonna push out on these knuckleheads!
Pua!
Goonie! We on the throne! Tell them folk to bring more Patron! Okay!
your hustle continues.